Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakirabe hedibe jam wali modon kede kabaruji amen fulfulde dimen jogani on bete talataare noga e joy lewru utti hitande 2020 yamde jena jabbude ke silimaaji sappo e go Ousmane Niali buldo kabaruji do Mamadou Ouattara to bogge jande do sakirabe mo kumpitata wiide boggi di ana gondi e yorde hakkunde mangal pat en jippinibe laamu ibekabe e cdao imingol jukkugo ngadango do maliko hala modon halte batu kando wadde alal bare de hakkunde horebe leedi lefongol tourisme ana jogiti dalaji handen sanne sabe rafinde na goddo leedi men di o beedi kaset nyaw coronavirus o hedum be gollo o golle gondi e wadde joni en keban jabuli kabaruji di men kalandu beta ko hala cergal sarabe e wi docteur en cergal ana tampina suko tawete do wattu yoga le wembere e foda mi foda hakkunde sarabe di dombe yodi woni sembe kabaruji beta ko bismillah modon heral studio tamani kala don gondo li mali fu e mangal mum jodda halaji hakkunde nelabe CDAO e comité national pour le salut du peuple CNSP timme kenyan wala ka fou ko be dewri do muddu ko hanti leedi batuji ka fu e tawede be dewri do yoppitingol IBK kanye e kanan ko be wobbe bangal politikaku e militaire en hedde CNSP darti e CDAO jukungo imine do mali tobbere de horebe leedi CDAO horebe leedi CDAO kan halti dinde do muddu le batu kan ni wadde noga e jagon lew uttundu pawido do kabaru mali maroygalo
kanko nelaado fedde sedia wondi no tidallaaji leedi mali ndi worri o holliti wiide fa hande be pamray do tobbe de fur du e tayde fu won tobbe de pamri do mudon kay du won ko nayri bangal no horeji leedi kiddo Ibrahim Boubacar Keita hani yoppitirede kanye e yimbe be o nangi da fa yottoyo e mangal pade en le on do wattu fu mangal pade en be jey so kollo yimindo horeji leedi do Ibrahim Boubacar Keita wondi e nangede non kanko good luck Jonathan o hollitiri wiide kedjaade fedde sedia wonde kanko president kiddo Ibrahim Boubacar Keita wakando mo yidno good luck Jonathan ende o holiti wiide o yoppi laamu o yida wirfita do hen kasen do o wana kulbinaado wala fuu ko wada fewde e makko o yo haaja ko wattude len huno ko makko kasen good luck Jonathan o beedi len du wiide be pamri dow no heddi be kani yoppitirede le on do wattu fuu kambe mangal paden kippitimbe laamu horejo leedino Ibrahim Boubacar Keita jottino kabaruji mabbe mo noddeto colonel major Ismail Wagge o holiti wiide fedde sedia wonde tinno immina koje mudude wadi fewde e leedi mali ndi o wi dum beedan torude bibbe leedi mali ndi tan kanko Ismail Wagge o beedi le hendu wiide so be ngadi jukkoje leedi mali ndi kamne so be ngada e fu bibbe leedi mali ndi kay an tampi nyaloma handen o kambe nelabe fedde sedia wonde be bi hibe jewtoto jukkoje de leey noga e jagum lewru ut waror ndu so president ngabe lami fedde sedia wonde ngadi batu mudum en ko nayri bangalo laamu hakkunde jo hani wadirede wala fu anni ay dibbe bammi non fedde hippitinde laamu IBK o hollitiri wiide
taggal murtere mangal paden cakitirira yuppugol golle horejo leedi Ibrahim Boubacar Keita sappo e jetti lewru uttundo gouvernement laamu hakkundejo ana hani joinede bama kankobe yogabe politique woni hakkilaji mum en do kabar mudum sini hakkile yogabe laamu hakkundejo hana judde yogabe politique wiide nuygal sare leedi meden di hani yewtede kede ko mbi Fatima Touré do faccitango Ali Cissé
mettre en place un conseil national
le miloji en transition o hana jabbade hitane le bijego ta dubi di de kanu juinde fedde no dirtene conseil national de transition tubone horejo makko juine gouvernement tagal majjum dewte sariaji di leedi malindi jodi do mundi le miloji en transition o hana jutude fandi kafu hitane yalla mine keba itude dati mbawdi walu demme dewtade dewte sariaji di leedi malindi jodi do mundi mede kane bande wattu modo min joddo min kalda mi ewa hono min bawir yaltinde leedi malindi le tiddala mo woni le mum o politicien be tampini bibbe leedi malindi transition o hana jabbade hitane na hitane le bijego mi le kani jodaade mi milo hono min bawir hedde kawral hakkune amen to leedi malindi le miloji an min kana wadirde golle ono yaawiri dum wana dabere lobbere
comité national pour le salut du peuple fenni ko wiya gollirde garoje lamade lamu hakkundejo o hewbe mubben lam hewbe lamu tobbe yo tawete yo mangal pade comité o hali dun le batu mo joddi en nantinobe kabaruji altinere kenyan do bamako do miden gondi e haldude e CDAO dabere de fou bamata ke tiagal bali politique kany inde ande en leydi meden di EPC en CNSP kede ko colonel major Ismail Wagge wi Moussa Malesi sogo do facitango Ali Cissé
Nous avons été surpris d'apprendre sur certains médias des déclarations.
Wa yimbe yoga bi jottino be kabaruji koliti be wiide won halaji gondudi hakkune ame bangal ju inde gouvernement de transition mo mangal pade latto horejom nde yidi yimbe fama wiide nyaloma mo ngoni hande o wala fu kawral kebangal hakkune ame yimbele cedeo ngardo wadde surore fay hunde wala to komi darno wattu fu wala to nomi kali hala ju inde gouvernement mo mangal pade en tawete muno heewi anniya fu tawado to ko nayorto bangal wattu no transition o hani bande president transition ju inde gouvernement o hakkune bibbe leedi mali hala mo watte parti politique en tawete en bala societe civile fayotto fedde syndicat en beedaale gubbe ciinbe kawrale leedi mali ni hono nomi kaliri le kongol ame arande min jottina hakkilaji himbe wiide wala fu anniya bamado le nyaloma hande o ko nayorto bangal ju inde gouvernement de leedi ni tawi min gada e jide hakkune ame
la transition sans cette consultation massive
sakirabe di kabaruji fa ando do ba hebude di do stati whatsapp do numero amen chapande jeddi e jeegon chapande jeegon didi chapande jetti e jetti chapande joy e go o do baydu nodude fa keddon di kabaruji fo do numero via mo chapande tati e jeddi tati noga e go o do ba hebude di do helloji amen facebook e twitter honno golleji kewdi tourisme mali du kuteji kewdi kewdi dun sabe wayde dejere gonde duubi kewdi joni leydi men endi nyaw covid 19 o bangudo leti mod hitande 2019 beedi jibude kabar mudun sardeji hedi direction national du tourisme bami fa touriste en kado jukininde warde leydi men endi golleji goddi hedi gollobe o golle ngata joni mamadou sama seku ali sise
suni golirgal gal torraji telaji leedi mali yotti mudum yo kabaru tursiagal buru fuf minen giddi embe be anda goddum sona odo golle o non sefiri kanko giddi kiddo muti o lati do entrepreneur wakat juno be ni kew yimbe lebe kebayi hono arsugo am o won ko beedi hen kanko mo min kaldato kedan na yaya tangara o joggo horejo dental bale giddi en leedi mali
den wawi wiide dum tampini sanne yimbe totobe touriste embe won agence ngaji bawdi gol le lede batti be meme nokkulo de fu le lede afrique won hotel na yogaji du golli doji e yimbe municipalabe ga hande so mi jeewi laamu motio miden baawi wiide tourisme o ka heddaaki to sabi yimbe dooto noobe tuba koobe yaade yewide nokkulo de fu wayti golle mu won yogaabe latibe donnobe moto taxi ngaji won yogaabe latibe menuisier won wobbe golnobe horem won yogaabe kasen latibe jaagoto laataade guide touristique e hunde ko min jangi ila dubbe am sappo ini na dum sappo joyi ana buri djum chapan tati joni dum tammi gollata yepugol golle o wattu goto tampere mo ana momi san
wi kan go horojo gollirde humaninde turusiya galla leledi mali lollirdo mali tourisme ko buri nyaaji temedro yimbe le garinon leledi mali lebi jeegom arandeji hitande 2019 ka lebi jeegom arandeji hitande 2020 dum wari fa nyaaji sappo enjoy nido joteji di na hulta wiide dawbe warde leledi mali wuti ke sanne tawene imadraji hun changul hore da gollirnde kay nyakali e wi kanko gollowo gollirre umato hinde keda nasiri keita kanko woni horojo agence mali tourisme
won nokkul fa heewdo leedi mali to yimbe wawa yaade batte arafinde na ko gondo to le hakkunde dido nokkule ana nokku nuddirta do pays dugon to moktu jeni so dum bettike min gondi gollididde yimbe yogabe yalla mi de keba nokkule godde to mi bayi gollude ana wawi boyude ngale miloji ame tayori min keba hunchande dum hore so allah mu
inshallah da wembere dawul leedi dimali beedi satude bangal kewal nokkuji de leedi france holiti fortijina e mudum yo nokkuji leedi fuf sona bamako baflabe kati kita e buguni
so ulla metti yonk e wembere ni sukabe yogabe tawrote sini sara mu ben cedi e wi doktor en bangal hakilo e wi e dunken ande do nafa suka ciargal hana wadde sewana on donc o ngadi ko mawdum fu fu e tawede won ati kandi jokkede sini on tawi on baba ciargal wadai hakkunde modon anni ko fatia tara hebini en do kabar mu dum do faccitan mamadou samasiku ali sisi
goto isarabe jaati walda isuko o na wawi latade sababu hello ngurndam suko o dun kulti oro debbo serado mu jaba e fuy inde mun haade
min tawon kinnoto sukabe o buru futturdu de kan hen woni wodo fu fandudo e mabbe o wattu fu ana lando ka hodo sabi ba mako wanda e ami mi anda hodo kanna mon
won dunke en kabaru cellal godin be dido halaji debbo o e wi kanko psikologo ibrahim baydara de kuteji hono alhal neddo metta do sate fuf e horaji goddi bangal hakilo jom
min bawa hedinde cangal kutteje ko dum wawi waddude do sukabe sabi ko hewi mabbe fu atawa won sara mabbe mo buri takkade burde goddo mabbe bawa yide won sukabe yogabe do takkotobe won wobbe kedinobe sara mo cangal sabi be takkake mako sanne burde hono ne be takkiri goddo woni atawa wattu fu e be jidi yidude sara mabbe mo wonda e mabbe o ceraagu ana wawi lata ni sababu waddude kutteje mawde dum gurda sukabe
bangal hono fu fistube re sukabe kutteje inirado serado won jawabuji di tutti psikologo
sara suka mo wondi o hana halde ko boni do sara mako mo wanda e mo sabi ko heewi hakkune sara sukabe fu atawa e be biondira kulleji bondi be jeggitan wiide sukabe ana do dum ana wawi lata di sababu waddande suka o tiddalaji mawde ni gurdam sabi odo suka dayno wadi suudu kanyindu gotel ko heddoto le hakkile mako woni gurdam sara mako be no latiri dum ana wawi fitade du galle mako
kabaru seragu sabino torraji kewdi do sukabe na heewi sanne wakka juno ko buri nya sappo yongon limtaadi e leelide mali kala hitande bangal imu ngada do 2014
kabaru nyaw coronavirus docteur en collectivité altinaire kenya noga enay lew uddundu himbe tatto wobbe woni be nyaw covid-19 o nangi jaddon jantana wala ka fu keddido le leedi mel andi ko naati wadde hande be o nangi yo ujinaji didon temere jaddon e jetton santana be yo ujinaji didon e noga e njoyo heddibe temedere e noga e njoyo kedde en joni kabaruji acti covid
Sijo tamani kamban nyaw coronavirus yimbe hewbe ana sawra ko emuna bamako kanye le nokkule kewdi le leedindi fanda mun kerta do yo kulolla wiide nyaw o anay mabbe kambar mun hewbe ana soda safaje le pharmacie ngaji tawe be bindana kaduna dukke ande cellal kay koliti wiide farati ana e ngodo dabare yo dum min garata martinde on kabaru le hejo men acti covid talal tarende kene Ousmane Nyadi Boudi dum majjun
sini wonko nawata ham ko nandi e hono nyaw coronavirus woni ham mi sawrata horam du wonno ko nyawbe yogabe kuliti wiide be himbe kuliti wiide jancodo safareji mubben le pharmacie ngaji le lumoje na le boli e wi mabbe cuudi doktoro di yo nokkuje do nyaw covid-19 o way nangude neddo
so ni mi mati nyawoji batti di sanne coronavirus hono do yuruma durma yata fi su doktoro meddo galle fiide dabare sargul hore am min kay di heddade galle sargul hore am dina yaade hopital sabi ton ala tuni sanne
e wi doktoro en wana dabare lobbere e koliti wiide safari funde bamata an hani tawe doktoro en bi bama docteur Boubacar Sidiki Ibrahim Darame o doktoro o masawra nyaw covid-19 le hopital di Mali
kutayi di ka wala tun bangal nyaw coronavirus kala nyaw mutawa furatu wa e bamande hore mu dun podde sabi abadan jomun innata ko no hani wadrade kamba dun an hani tawe doktoro na andan kabar mu dun sabi kala bamdo anya sawrude hore mu dun siki wala hello natain e kala sifa bangul podde de deda dun yata fe cagal kutayi
fa neddo rento e nyaw coronavirus ko hani wadde arande yo ndartude yalla nyaw o wala e mudum ko yaawi wonno ko doktoro en koliti wiide be mikintini wiide sakkade nyaw buri sawrude dum
yawti joni yimbe sawraabe e nyaw covid-19 ujunaji didi kataykitama wiide noga e tati lewru ut yabindu ko yata e yimbe temedoron e noga e joyi mayi kambar mun do yimbe ujunaji didi e temedjeddi e joyi be kolita wiide nyaw anay mun tinen joni lamdi kedotobe men jokka hen jababu dogotoro Boubacar Sidiki Ibrahim Drame o kejado nyaw covid-19 e sudu dogotoro hopital du Mali
Allô docteur est-ce que
tama mikuru ana wala ta de sababu rabondiral nyaw coronavirus
parler au micro
se fadiya so micro kanon tuta de neddo kalo wo yeso micro na bab jodare do mudum haddade to den do waw tan rabude neddo morto micro jidi den so mi otiriki golle o lota judi mako o wa hebdu nyaw o
tiabu ma dogotoro do timata hejo acti covid bete hande allah hollen jango yalla o do reena ko mon e nyaw o pati jigi ton lote satu fu juude mon e sabune telle adun dirde dun
studio tamani
studio tamani yo faba lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakiraɓe kabaruji gonɗe région ngaji ɓe nde jarani ɗiɗo bo o centre de basketball Bintou Dembélé CBD ɗon ballon juuɗe heɓami ñalloma jaɗɗogo championnat ballon juuɗe premier division 2019-2020 rewɓe e worɓe les cakkita yontere jaɓɓina nde rewɓe CBD kawi espace baddi capanɗe jeego capanɗe joyyi e jeɗɗi hedde worɓe atar club woniɓe CBD hawi baddi capanɗe jeego e jeɗɗi capanɗe jeego e jeenayyi o kaw yambinama sanne les boli puli koro yimɓe deyande mori bugule gendi kati gadi imadaraji alan jaɓɓiɗo o moƴƴintinde lawol yaade guenale kañe e wudugol foncier ngaji deyande fanda muɗum yo fa yimɓe keɓa ja caɓeje ɗe koyeno yafiri e wi sukaɓe gendi ndi ɓe gaɗi ɗundu yalla ɓe ndento e toɓɓoji gati ndiyam yolla gendi mabɓe dem dire holitama wiyede yimɓe jonko ɓen kaɓorɗe ɓe anda gooni kibbege e dow muɗum jamma asawere ƴaɓɓene nde fa weeta alan e wi yimɓe toon voilà ka bonande muɗum ka mawni sanne ɓen en du jaadi e pinengaji nayyi mobel gotel yonki ka fuu heddaki hen walade fuu barmuɗo miccintinde wiide joni wonno laabi joyyi ley cercle dire o ƴiwde lewru janvier warde lewru août ndu ko neno ko yimɓe caami dow muɗum sakiraɓe ɗo kaɗude kabaruji ka keɗɗe heɗa seeɗa yewtere nde anwuri wassalam.